på, hvis du synes, det er nærmest. Rooftop PNT. Hey, hey.
Toto QA, I took care of downtown. Downtown, downtown. My cops don't come around. Come around, come around. Toto QA, I took care of downtown. Downtown, downtown. My cops don't come around. Come around, come around. Toto QA, I took care of downtown. Downtown, downtown. My cops don't come around. Come around, come around.
Utanikuta area C na slogan lecture slim saa YC. Mademo fananisha jina ito ananita kona king. Central zone, guitar ENT. Tongwe mpaka biwani kona Ricky Tommy 1. Ain't no city, quite like mine. Girls that love him, it's a babu dude na shine. Money on my mind, then the boy looking fine. Check on a delay, wao kota trays on my eye. Wanaulipa watu ili wa request ngoma zao. Toko Lando fresh, majengo sokon. Wasa mapanga tukwe pesh. Watu ni chata kosona from the 301 to where caps don't come through. Nunueni kazi zangu, ndugu zangu msibantu. Press liliko outlook, mashari ndo output. Nafikiri mara mbili na upendo kwa watu.
Toto QA, I took care of downtown. Downtown, downtown. Where caps don't come around. Come around, come around. Toto QA, I took care of downtown. Downtown, downtown. Where caps don't come around. Come around, come around. Toto QA, I took care of downtown. Downtown, downtown. Where cops don't come around. Come around, come around.
Ni kama mbele USA ama Texas. Kila time baridi kama mgeni takutesa. Wanapolo wanafanya kwa ni jijila wenye pesa. Sauti kubwa dogi dogi west coast ama west side. Ukije chochoze tutapotea. Ukisema ngare naro ni kubwa kuliko Arusha utakosea. Kuna mitaka njiro tajonea. Unga limited tuwezi ndo utapigwa roba hadi utajinyea. Kiuzi na kato kwa gongo kali ama kang kang. So wahuni adi madem wana pam pam. Kifika kultawa nasikia harufu ya dam dam. Kisu kimewa masela zangu pale kwa zam zam. Huwa speak njaro na mafelia. Hata makeria wakinisikia na jikuta selian. Na wakilisha beria za kijenge mwanama banana suye moshono adi kiserian.
Mtoto kiume natokea A-Town.